Here's another one.
Lala ananijia ndotoni ata nsipovaa ndala na hisi mwiboni chomi. Ungekuwa daladala ningekaa mlangoni, ili wasio na hela wasishuke kituoni. Nipo lazi ata kula mpaka lini sisemi, nikikuaza kisula mpaka hakina complain. African kara, jere kitabia veni, huna maskala human African queen. Koko riko koko bichi, tunako barizi huko siko njoo ndichu, usiogope machizi. Hilo jicho oh crazy, ushakamata mwizi. Siku fichi weni cuti, uzuri lonao. Ata usipo vasuti unapendeza dikero. Nakupa saruti njoo tucheze karorero. Tupa kuni mkukini me, masai gero. Nakupa saruti njoo tucheze.
Tukamuone daddy, mami, nikupeleke nyumbani. Tukamuone daddy, mami, nikupeleke nyumbani.
Kupendaya so kupenda chana nae. Mwacha dipende au ampende amtakai. Miku lazimisha lazimisha love badai. Hila dumisha dumisha love kwa mama. Sije katisha katisha your love badai. Me na Masai girl forever and ever. Me ni safari kama gari na dereva. Me mapenzi ya pesa sinenda peleka bank. Na nipenda wezi ntesa hey sister sinipe junk. Hata ukitenda mema sibora ncheke na mdori. Ye kwangu kasha si mama yani kapandisha mori. Cute Masai mama miwa na nitaga yellow. I trust the ownership na siwa black na yellow. Tupa kure mkuki ni me Masai gero. Nakupa saruti njo tucheze karo.
Tukamuone daddy, mami, nikupeleke nyumbani. Dali, honey,
kacha mekufanya we member. Chugani ainatendo ilo kupa nembo. Ukakubalika hata waka kukata kata. Ukawamulika na tha wakajifanya wako naize. Endere kwa shujana maisha yako. Ukikute mejana fasi yako. Eti sina fura fura yako. Mtoto hana kiburi pore pore kangamia. Sometimes uozuri na nice kama umevamia all time. Weni kudi mbaka rifwa na minie next time. Nikiwa mudi dude rangu takimbia. Mana takubana bana kwa makis menge. Ila sito kutokana kwa matus menge. Ila ntakuonga sana na mapesi menge. Nakupa saruti njo tucheze karo.
Tukamuone daddy, mami, nikupeleke nyumbani.
Here's another one.